Kwa majina naitwa Sina kitu ntono kutoka enjoy. Na kama ukibisha kama ulize joy. Sho zangu kari wewe Bani Wafina Nampenda yeye, yendo yeye. Wala siwezi kwenda kwa mwingine. Yendo yeye. Wote wanajua nipo na yeye. Yendo yeye. Wala siwezi kwenda kwa mwingine. Yendo yeye.
Wote wanajua nipo na yeye.
Ananipa nachotaka nampa nyavu na sitikisa. Toto linafikishwa ni fulu patashika. Mashuka kuchanika nyasha na votikisa. Na mina utikisa tikisa na mwita njo. Sumi zero. Nishike nkushike don't let me go. Mapenzi nshikamo. We mtoto no ya nume niteka. Na wanipati ngo mwezenu. Kana wa mwaga jama. Yeah, 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 yeah.
Napenda
yeye. Oh, 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 oh.
Napenda yeye.
Yeah, yeah, yeah,
yeah.
Napenda yeye. Oh, 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 oh. Nampenda kinoma, noma, 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 noma. Kinache takuwa noma, 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 noma. Nampenda kinoma, noma, 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 noma. Kinacha itakuwa noma, mama. Weze aujaipenda yo. Unakabwa na tonge, unasingizi ya masera. Nampenda ye, yendo yeye. Wala siwezi kwenda kwa mwengine. Yendo yeye. Wote wanajua mini pona yeye. Yendo yeye. Wala siwezi kwenda kwa mwengine. Yendo yeye.
Wote wanajua mini pona yeye.
Enzi lake tampaka naisi uchungu. Toto kazaliwa ama kashushwa kwa Mungu wa bongo. Penzi lake la kizungu. Saluti kwa komami umepata tuzo ya utundu. Kanigea moto, kanitoa baridi. Nikaacha utoto, nikajiona zaidi. Mapenzi kipima joto, kanipima baridi. Ulipo na mimi nipila kikubwa nifaidi. Wenye lokutu, penzi yali wausu. Soka jala na kondeli, penzi mondi na zuchu. Na wasisubutu, si wanapenda kubeng. Mwisho connections au tupu. Yeah, 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 yeah.
Napenda yeye.
Wo, 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 wo.
Nautanga yeye.
Yeah, 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 yeah.
Napenda yeye.
Wo, 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 wo. Nampenda kinoma, noma, 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 noma. Kniache takuwa noma, 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 noma. Nampenda kinoma, noma, 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 noma. Kniacha itakuwa noma, mama.
APK ya Police Boy Wanted. Yo, this is American Law. Wanangu yo mtoto yo, uyo bintu yo. Jumba angu mimi kwaza ni mtu atari. Uyo mtoto yo, uyo bintu yo. Nikitoa sigi kwaza na nipakari. Kwaza nikipiga simu wanareta mapuzi. Nikulizo po wapi nipo mabibo na kosi. Ashalala babu sika na kimia koluga saba. Paka itwe mama na mimi ni itwe baba. Malafiki zake na waone makaaba. Matozi msifate ntakuja nopige shaba. Hasalare hasalalo. Ila mimi kwa kuwebo la tokilo. Unanijua mama we unanipuza lo.
Ila mtu ananijua wizi boy kuma.
Kani wizi nimepinda. Wizi sinu ninja. Nina kesi za kuwa mpaka za kuchinja. Ila wewe unanipenda mimi. Na mimi na kupenda wewe. Yani yeye ananitaka mimi. Na mimi na mtaka yeye. Astaki mwengine. Mispendi mwengine. Mistaki mwengine. Mispendi mwengine.
Yeah, 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 yeah.
Napenda yeye.
Oh, 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 oh.
Napenda yeye.
Yeah, 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 yeah.
Napenda yeye.
Oh, 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 oh.
Nampenda kinoma, noma, 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 noma. Kniache itakuwa noma, 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 noma. Nampenda kinoma, noma, 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 noma. Kniacha itakuwa noma, mama. Respect is support and chimbi. Heo kengli umze baba, baba. Brother the son. Nibiti ya dasko bana. Mungu baba mungu liye jumbaliki sana. Mama ake na mie. Mama ake na sama westie. Bifau. Bifau.